Airing up the decks and rocking your world. You're live in the mix with DJ Ishmael.
It's you and your world, and I'm caught in the middle. I cut the edge of the knife, and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head on my heart, and I'm caught in the middle.
DJ Ishmael.
Thick thighs, lost when you look into my brown eyes. See my lips always commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and
tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it up. Don't wanna hold you more, just split you in half with my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you. Please do the same on your part.
Make me lose control in a distant boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby do they do me bad. Put your hand inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try. Be mine this time.
Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, malamente. Mira, malamente. Malamente, malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana.
¿Qué?
Mejor no salí a verla.
Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va. Más se mueve y tambalea.
Malamente.
quiera pensarte malamente. Sí, sí, malamente. Mira, malamente. Malamente. Y yo, malamente.
DJ Ishmael.
Don't you run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, you better not run, cause the sirens not coming with you. What have you done? You went to school that day. Was a bit late, but it was a Monday. You kept up the class for answering back. You apologized, was no harm in there.
Even the fuss, but the face on your boy has a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, "Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back." He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were mommy to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one.
I love you more than I love myself. If I went with you, I can't picture me with someone else. And every time we separate, it's like we under spells. Cause when we hurt each other, we come back to help each other heal. You say I'm crazy, but at least you know my love is real. But shit, you crazy too, and that's why they say love is hell. And it's forever, so I hope you never up and bail. And if you ever left me for someone, you gon' get someone killed. You know the vibes we on be like some movie shit. We don't always get along, but when we do, we lit. I never understood love or what it truly is until I met you. Now we just inseparable until we trip. And every time you try to leave, I'm chasing after you. And every time I go, I keep on coming back to you. Cause you belong to me, and I'm the other half of you. And as much as I need you, deep down, I know I'm bad for you. You know I'm bad for you, bad for you, bad for you. Make life worth it. Maybe that's why we stick together like cursive. Hella toxic, but I know that I'm determined. If we can make it through the fire, we can breathe inside a furnace. Your family never liked me, they all think that I'm a burden. They know when we're together, you're a different type of person. Whenever things get bad, it never seems like it's worth it. It's like we drowning really fast until we get back to the surface. And we never learn to self-love. So we've been there for each other when no one else was. And all the times I was broken, you kept me held up and got me back focused to help me down when I felt stuck. And every time I try to leave, you're chasing after me. And every time you leave, you keep on coming back to me. Cause I belong to you, and you're the other half of me. And as much as you need me, deep down, you know you're bad for me. You know you're bad for me.
Fire, baby.
Still hear you making
DJ Ishmael.
Up the decks and rocking your world. You're live in the mix with DJ Ishmael.
kula kucha. Mwaka mtasikia sana manze kumekucha. Ban leta mchezo kwa kazi. Wazi wakiongea mdomo wako sikue wazi. Wasani walianza pata shida 1982 the school izaliwa jone kwa siku ya kuu. Air Force kwa jaribu take over gava. Ma Air Force ndio mandula mwaga na va. Ndio manaro yangu manze wakaju. Kimziki kimaisha na kila kitu mufanya tu. Ni kama Masai jo akiwa na mkuki. Amidunga inja keja ndani kona mtoto mzuri. Au mjaluo na mluya kipiga ball nuki. Tangu mtoto ndoto ikuwa kwa profesa. Wa mziki inspiration wangu profesa. Wangari madhaya alafuka kungana profesa. Jee ya kaniza kusaidia tekize. Nika mwambia mina tuka kusikika mbaka tize. Nika mtuo disco wa Dr. Dewa wa Kenya. Alafu genge kashikana na bongo bila siku penda.
Umekuta
DJ Ishmael, representing Caribbean Crew.
Na kula kucha. Mwaka mtasikia sana manze kumekucha. Ban leta mchezo kwa kazi. Wazi wakiongea mdomo wako sikue wazi. Wasani walianza pata shida 1982 the school izaliwa jone kwa siku ya kuu. Air Force kwa jaribu take over gava. Ma Air Force ndio mandula mwaga na va. Ndio manaro yangu manze wakaju. Kimziki kimaisha na kila kitu mufanya tu. Ni kama Masai jo akiwa na mkuki. Amidunga inja keja ndani kona mtoto mzuri. Au mjaluo na mluya kipiga ball nuki. Tangu mtoto ndoto ikuwa kwa profesa. Wa mziki inspiration wangu profesa. Wangari madhaya alafuka kungana profesa. Jee ya kaniza kusaidia tekize. Nika mwambia mina tuka kusikika mbaka tize. Nika mtuo disco wa Dr. Dewa wa Kenya. Alafu genge kashikana na bongo bila siku penda.
Umekuta
nasimama kwenye kweli mpaka nione tamati. Mzuko kimangati, siwezi vunja torati. Toka bongo mpaka Kenya na beba bendera bati. So mpaka chini, hivi vitu ndio madini. Usiseme umeona jini, ni profesa nano nini. Niamini, hakuna mapenzi, tuko kazini. Sauti hizi zinatoka, geto mpaka ubabini. Kumekucha bas, amka wajibike. Au bado na ngoja tukukuchike awike. Maisha msuko suko ni vita na machafuko. Jisa hau fanyi blanda, watu wite kituko. Yanayojiri ni rap ya Kiswahili. Mlo shindo kujistidi, tunawangwa sheka ndidi. Macho yanaona kituko vya kila kona. Mani inapotea na wakati na yoyoma.
Wabaya tungiliao This is why I'm going to be a
music. Caribou, Nairobi, Nairobi, Nairobi.
You see me when
Caribou, Nairobi, Nairobi, Nairobi.
Caribou,
Nairobi, Nairobi, Nairobi. Wageni wote wanakaribishwa Nairobi, shendo lugha tunaongea kauna kopi. City in the sun, hapana siku hizi tunaita city in the gun. Nairobi jina yake ya tatu, robari zoto zaidha ya saa tatu. So kingie uku karada, mamanga kibeti zenyu kaza. Usiziane na karawi sana, usiziane na jirani wako sana. Siati naotisha hivyo ndio hiko, siati namezesha hivyo ndio kuko. Imta nini wote mko sawa, ukizuba wote mnapatikana. Na jesha mtu kakumwa nge kwa kinyo asafisha mpaka sabune. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Hakuna watoto warembo kwa huku, shiko wa nyango, mumbi na lulu. Mchanga wa nyiko malumu, toto msupa tarikasumu. Kududa huku wata usiulize, kukunya huku wata usipime. Club zote haja kuruka, kila siku ya wiki rakuruka. Shida zako tupilia mbali, tulia webonda mali. Usiambiwe kitu na mtu, inairobi siogope mtu. Isla Joslan si wote sawa, July baridi piga kahawa. Weje kafuraiya maisha, weje chine Nairobi tatulinda. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi.
DJ Ishmael.
Umeni changamsha, swaga zako na mapozi unakatu star. Oh, hey, unatoka mtagani we. Niseme nawe lugha gani? Hapa Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani? Yeah. I'm not a stranger, take it easy. Oh yeah, yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Let me give you some love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Aye, 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 aye. Let me give you some love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Yeah, yeah, yeah. Oh. You shine so bright like a diamond. Your body Kim Kardashian. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me Yaro boy. Tonight you can call me Mr. Loverman. Sinanga shida mingi, kwetu ananita Mr. Chairman. Sigida Dodoma, kwenye rinda la Cinderella. Baby, kwa gala nyo, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Yeah, yeah, yeah. Let me give you some love, let me give you jungle love. Ay, yeah, yeah, yeah. Mm, ay, yeah, yeah. Feel like you want banana. Jaza shamba, shida za maji yangu mnyororo. Kwako siyo shida tena.
If you got a lover in your life, then why you acting like you don't know? You know say na wizzy be the man, we make you shine all night. If you got a lover, we can give you the charge when you're low, 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 low. Tell me what's the reason why you steady blowing off my line. Trying to make you feel blessed, ooh. If you daily blessings, yeah. Tonight nothing serious, so we just one flex. God bad man confessing, yeah. Girl I wanna talk about the things that we go through so jam.
My love is all you have.
I want me make me jam, oh yeah.
to my life. Oh baby, come on, baby, make me jam. Oh mommy, make me jam. Oh, oh yeah. Come into my life. Oh baby, come on, baby, make me jam.
Loving your energy, girl. I'm loving your energy. Yeah, loving your energy, girl. Loving your energy. She run a race for me. Cut with the medal, no penalty. Darling, loving your energy. Africa woman. It's a loving that you want, you never let me go.
Hey!
Look around the world and you find no love.
Hey!
Anytime we're gone, I'm blowing up my phone. Coming like a thing, Christ, a man don't know. It's a loving that you need, deep in your soul. I know you would have loved me, give you full control. Still I beg you, do not fall, hold on to my love. Very soon you never got to wait no more.
Trying to make you feel blessed.
Trying to make you feel blessed, no, no, no.
Mm-hmm. If you dirty blessings, tonight, nothing serious, it'll be just one flex.
Have you seen that girl? I've seen that girl before. You can see it in her motions. Yeah, she knows. Got a mind together. She can take it slow. Take it slow. If you ain't seen me lately, don't get worried. Cause you see, I've realized the secret to my worth.
Zile ziko tunanza na kuku tunamazia na mosquito. Wache kubambe na upunguze mawazo. Jalishika umesota, jalishika ukonazo. Furahia maisha, weka shida zako kando. Yeah. Furahia maisha. Furahia maisha. Kitani kuna bash minafanya. Hii bash watu wawili peke ndo tunatuana. 30% walikuja kuchinjiana. 70% wote ni market crash. Na want your tete ifula ina nyama. Jamaa uko aliko na ndo unabonga sana. Ukitoka kwako singekuja kumemanga. Bash ikianza kuna mtu anachupa lugha. Tukianza kushika vila tuwana kuga chupa kila kone kumizi vile watu wamezikunja Kulingia peki yako matoka mjua wabili Kabuli mjua wabili uweki mandazi mandazi Hapo utarusha tuta toko baridi Sitaki maswali fani tuwe ni mkabila gani Kauna ukabila ni utokewe ni utiaji Fura ni
ya maisha stakabila Miupenda na benda Miupenda na benda
Ringi na niagoro, alafo kuwe solo Kwanza kiwa momo, buda na mchongo Macho za gondo, gochongo La memboko, mbaka usogo Dima kiwa kampwa na stone proper Alafo kiwa batu, anadundosa Pale downtown, anadundosa pale down, kudundosa
Venye wejibeba, nga miudai, miudai, miupenda na benda Chako venye uicheza, nga miudai, miudai, miupenda na benda Figa fire, yani dangerous, miudai, miudai Miupenda na benda Fanya na feel kama veteran Miudai, miudai, miupenda na benda Benda, miupenda na benda 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 Miupenda na benda
Niko kidali yo shamba nda tunamboka Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninataki ya mayengu na riengu Zituna kama tengu kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka da kula nyoka Wakichaka kitanda liko na sofa Chapa chapa kichapa na chia
mboma Penye ujibeba nga miudai miudai miupenda
Just bought a black Ferrari House in the hills in LA Say that you take care of me Sorry but I don't need a plan like that
DJ Ishmael.
Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram.
Fly away, little bit of You're live in the mix with DJ Ishmael.
Who the fuck I am?
Cuando tú me ves, cae rápido Conmigo sal a flote, te pasas en mi bote Me fingo irá contigo y en tu cachatela no te No digas que no, no digas que no Te vieron perreando conmigo en el club Porque cuando tiro soy el Fran Franco Tirador que siempre te dé en el blanco Mi cuenta de vista, pero soy franco Nadie deposita más que yo en el banco Me da igual, sé lo que te conviene Porque te viene, me da
Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world.
Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Fly away, little Peter Pan. Now you know who the fuck I am. Who the hell?
Just call me.
Can I say?
Call me when you're lonely. Make you just call me Call me when you're lonely My woman, my angel, you are my Ida. My sweetheart, you, my sweetheart Belinda, you give me ginger my woman, my angel, you are my Ida. My sweetheart, you, my sweetheart Belinda, you give me ginger
Come over, I've been waiting for you, come over From your call, you make your refuser You necessary, them boy, they are loser Don't you worry yourself, I got you protected by the things I got All right, easy thing
Just call me, yeah Call me when you're lonely, yeah
Baby girl
Just call me Call me when you're lonely, yeah.
Oh yeah,
my woman, my angel, you are my sweetheart, you, my sweetheart, Belinda,
ama vile tumtaa naita mbra Neza fritia leon kuendesha ile kitu chemgani ni poa majioni ama usiku ni laptop noma kifotini nchivi mawaya ziko na screen yake ni fiti sili CD change ulisema aze ni tempua sound iweke kwa gari kwenye woofer na macron technology noma yongeze iPod take my dish of ash watch amazing vuta kio juu kuna moto nataka kuonyesha au kuna shughuli baadaye basi kuna mtu hapa lazima nimfungie kambi nasikia uko na simu no Magava kitokea utani yaona Chali angu nenda garisa Ujasikia madolare midu badilisha Beia ya kutupa Q70 Bade ni kutengazini Tuya mete Koka. Chali angu imefunga biz Tona ni kesho
Ni ya leo, ni ya leo
Tunaziuza hamsini
Ni ya leo, ni ya leo
Tumezifungwa tusa hizi
Ni ya leo, ni ya leo
Wezi chukulie yako
Ni ya leo, ni ya leo
Kwenye viatu na mngaro
Ni aje madhe Yo, ni aje madhe Siku ya futari ulikuwa na shida sufuria Niko nazo lakini wenda kuzi ya tumia mia Natumia tu steelware kutoa hizi alama
Lakini zalama zinakaza kina amina
Sunazua vitu zingine madhe ufanana Ndokupitia zioni, zoni, zoni Sunazulia pala ni nipati ya burungo flani Ati nukuimbroka, ndambiga bapa Weso broka ubuka mwisho kati ya theona Mbote ataona, wendi aze Niko na rangi ya mumba We chapter soko na malitineza uza Ama tutumie cafe spending Tupake watu ibora tutupa
I don't like no vulture. I thought I told ya. When I come through, it's over. I'm a soldier. Big range like a rover. I'm a roller. Big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up. What to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party. Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party, after party after party.
Okay, now drink, yeah. After drink, here we go, dum dum. All about the action, John Clough and Dumb. You think it's over, but I'm not yet done. I keep booing this. Give him a run, run. I said, come on, let me do my thing one time. Come on, let me do my thing two times. Come on, give her that thing three times. If you really, really like it, we can go full time. You know, I handle my business from the start to the finish. I really ain't got no limit. I'm pop out with a spinach. I got my haters to live it, the dream and it what I live it. Ain't got no time to be timid. Miss me with a gimmick. Like, I came looking for company. Drop that thing up on me. But I got kumani in my way. It's a party of the party because I got my money. Like,
Bate after bate. Zimepanda shikili yazi zishuke shuke Dem shika chali, chali shika dem Make her bend down low like she wanna die ya shoeless Bad manners, but I can get the feeling Everybody have what really happened to the ceiling Ando make umilo kumu ndi kuna chade Meva ando mako madi malike kwa ngale
Ati leo tunaenda home Kinaweza hata bash kweli Neza toka bila kati kweli Mimi neza kosa kutinaz kweli Ati leo tunaenda home Kinaweza hata bash kweli Neza toka bila kati kweli Mimi neza kosa kutinaz kweli
Anuma zonge zonge Watu wakatike wanjirushe rushe Anuma zonge zonge Watu wakatike wanjirushe rushe Anuma zonge zonge Watu wakatike wanjirushe rushe Anuma zonge zonge Watu wakatike wanjirushe rushe
Wengine wamekuja na mauba na wengine na maboda boda Wengine
Wanne na mabuda wana kama bola. Get crusher, oya kate ukaga bola. Let angori turn the bouncer to a mishidora. Fiti, wapi DJ basi twende kazi. Kauna kiu kuna kila kitu mpaka mnazi. Si wanafunzi wa Musa wamekata maji wanawika hallelujah kama mutu ya wasafi. Yeah, sali kuja na maringo. Sana taka ficha anasema ako single. Wanataka tujificha ndo anoneshe mastingo. Buddy talking for him but I kinda like the lingo. Yeah, so leo ni talala ndani. Na wengine hawayali wakuna majani. Cheza game safi toka kesho number one. Njua kumishika kama fetu kala zifundani.
Nani baba, tutendeisi anapenda michi mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Fanya kweli ni kuonyeshe vifaa. Upea tosheke yo vile nafa. Namba nani achore figa. Na hapo chuba na sima giza. Leo sitaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Asa kichapunda shika pisa. Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Itama kule ndo tucheze kalongo. Itama chura ndo tucheze kalongo. Yo story cha baba, cha mama.
DJ Ishmael.
Is it there in a city? Is it me to come on? In a wabo was in Padamini Casadam. Mamboko, Narelas in Maharam.
Pigomboko, Pigomboko, Pigomboko in Tazuni Haram. Pigomboko, Pigomboko, Pigomboko in a Tunani Tah.
Pigombo
Barua ujue vile nafanya. Hopu konyeri bado muna kazana. Kabla niendelee salimia sana mother. Ajo unashindo nwapi nilikuwa na lala. Gile mwali ntukua kaniweka kama brother. Kanipatia mavazi na kitu ya kumanga. Tangu nitowe ngoma yangu ya ulevi. Huko Nairobi nimetua watu wengi. Wengine wazuri, wengine wanipendi. Sijali majengo linifunza kakijeshi. Huko Kalif muenda jino moja. Ama bezi ya masidi kushikisha gomba. Doi kingia nitakuja kuwaona. Kina Omari, kina Juma, kina Zoa. We wasalimie na uambie niko poa. Yeah.
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma. Penye kamebeba dhidha kana nikoroga. Matanganga za sadaka tapeleka kwake. Sister Sande sare mapara. Sister Sande sare mapara. Sister Sande sare mapara. Sister Sande sare mapara. Mande kuni daradara kipara gizani. Kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa kuchapa kuchapa. Kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa.
Bas bas choka mana maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga. Bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga. Bila da permission.
Siko kinenge na misi brayo. Anika kinembe no ni meze na yo. Bebe shota na kuapa madabo. Kwela ni mahaka mikumeza inayo. Cover the face. Destroy the base. Matalis and girls are straight. I'm at the base. I'm walk of this. Malik or Malik, you want the base.
Bas bas choka mana maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga. Bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga. Bila da permission.
Face make you wanna go. Your sexy figure, babe, make you wanna go. Your pretty little eyes make you wanna go.
Chiki-chaki malkia so pretty. Ni masu we wangu ma cutie. Nipendi bedtime o pinti. Yo sexy, you make me wanna go.
Penye una move. Penye venye una groove. Penye una move. Penye una venye una venye una venye una. Penye una move. Penye una groove.
Lakini sija cheki manzi kama we. Nimetembea na mamanzi wengi before. Lakini sija
Metaki mamanzi wengi before, lakini sija cheki manzi kama we. Nimetembea na mamanzi wengi before, lakini sija, na sija, na sija. Mombasa tunaleta mavidonge, Kisumu tunaleta mavidonge, Exosi tunaleta mavidonge, Tana tunawa watu toka muna totaka, Uganda tunaleta mavidonge.
Safi ya cheni na ya nawa, mana ya menifika hapa. Ingawa ntakona, nimelivia sawa, mana kila dakika ni wakilioni. Kukikucha machoju na kesho kulilio penzi, kama kinda loko sa mama ye, mama ye. Avushida sio heshima tu, hata wano mwingia wengi mwenzenu kupenda shakata tamae, tamae. Weaje kabaki kuwa historia, japo sio hero safi. Kaya nini kungangania biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Na nini kungangana ngangana, inachosha, 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 inachosha. Nitasahau hii hali sio ya kudumu,
nitakusahau. Kama kukupinga silishindikana, sawa, sina chagu. Ana japo itanisumbua sumbua, itaniumbua umbua. Muchanga kwenye kitumbua tumbua, kwenye kitumbua tumbua. Oyache kabaki kuwa historia, japo sio kiro safi. Aya nini kunganga niya biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Aya nini kunganga na ngangana, inachosha. Acha nipambane na hali yangu, inachosha. Oh, mapresha kupanda kushuka basi,